nen jaati eli alahali jooɗo haalaji hakkunde amen e jaadinkoɓe. Yuppitere Fay Ɓoyali, Soumaila Cissé Kane e tubakuɓe cutannoɓe ɓe, yo caggal kaldal jaadinkoɓe. Ndennoɓe ne mila wiide oɗo alahaali o kay minen e muɗum jaati. Wattu waɗi noon Mamoudou Dikko halfinama noon kabaru muɗum fayso tawi ɗum weela e feewi kanko Ibeka o nden, saabi o saliki jugtade ɗum. Sikki wala kay hakkunde leydi France leydi Mali, oɗo kabaru o yaata caggal farati, saabi tafun andon kam jaadinkoɓe jaati yiɗa feewi gollirɗe kedde arnaru ndu ilo e kaldal hakkunde mabɓe e laamukoɓe leydi Mali ɓe. Fay kanko Hamadou Koufa o wattu mo ɓami noon Aniya jooɗa haalaji hakkunde makko e gouvernement leydi Mali, o yeeli noon parti feewi ministrement ma leydi France watta hen hunko muɗum. Ko yiɗi noon tan yo kaldal hakkunde makko e laamukoɓe leydi Mali tawa dewlintino foof wala hakkunde mabɓe. Mino mila wiide kamɓe yimɓele yadde a gali dun ɗum woni Aniya mabɓe tubakuɓe ɓuuri foof kamɓe francinkoɓe na huuli parti feewi kaldal ngal laato sababu wallitinde sanne gollidal hakkunde leydi Mali banggue goto fewde e leyɗe goɗɗe e kañe dun dawrude weltere mbawde laatade hello keɓal nafakaji mabɓe. Ndenno andon tan goto foof nafaka muɗum jokki, foy goto e mabɓe watta fabare leydi Mali ndi maire leydi Mali ndi wonko jogui. Ndenno goto foof hakkilo muɗum yo gollidal ma banggal yigaji leydi ma dum nawtorade no leydi Mali ndi woni e muɗum banggal adunaru ndu ko wiyete géostratégique. Yalla janggo e ɓeydoro sembe kama ɗum goto foof na yiɗi tawede e ley imadraji gonɗi leydi Mali ndi. Hollitinde tan kamɓe tubakuɓe jeebaki feewi ko woodi wakkati joni o ley sahal e wuddu leydi Mali ndi. So banggal tama leydi Mali ndi na jaɓanaɓe ɗum ɗum kay kamɓe laamukoɓe leydi Mali ɓe mbawi huncane ɗum hoore. Sikki wala kay wakkati joni o dalgol mongol gouvernement leydi France warata dow leydi Mali ndi. Jean Yves Le Drian hewti ɗon e ɗon ministre humaniɗo gollidal leyɗe goɗɗe Florence Parly ɗum o wari. Yalla fa hande hollitinde Aniya mabɓe. Ndenno ɗum wona feewi maire ministre ɗiɗo jokkodirani en ley leydi runde Afrique. So banggal kutiji ɗi kay kamɓe pamatoɓe foof ne hasindini hoolare. Neɗɗo wafi heɓde hunde tawe fay hunde a tottali. Yimɓele gonɓe ley leydi Mali wakkati joni o gaddali fi ko e mabɓe. Goɗo foof darnade nafaka muɗum wadde ɗum.